Muge majaga defense wakuno Abataka manyari kamwaniki Obanga nyumia mufana chula Oba ingiri sabange mwenyalukule Yali mupaka siku chialo chakuli Ngechufuba chili na chwela Mituwala bakune mporogo metwefuze kwe kuita defense Ajo kujiguba Ia jiguba banga lisi Elechi sila chesha kuwa koda Choka buwa mugamba posi umula Odeke wa muawza chimombo zena gobe mporogo ma Sabo kundi umula Watira kuti kufuka bumbula Na baganda bagera Ego zade ya jikuwa nozina Muna fe umura Ulichempitida vantu bagambi batamwa
Zai umura
Muna fe umura fetwa kunye mboroko menvubu kejoko tumbura
Zai umura
Muna fe umura Ulichempitida vantu bagambi batamwa
Zai umura
Umura fetwa kunye mboroko menvubu kejoko tumbura Toinza kugoba musujja musimulo Ngechaguleta tonaba kuchigoba Kusobola kutereza kwanga lino muzeyi Namubokola nabomu musinga abachiamu Tuwasindika kunyanja okutereza ebyenvuba embi Katiba agula n'amaato Tuwasindika kunyanja okutereza ebyenvuba embi Katiba banyini bizinga maato bagula Akujjako ebyennyanja byova okuvuba N'atwala obutimba ko n'engini Akuleka mu nnyanja ebuzibu eyo Nga tolina nankasinga tamaze okukukuba Kutemu ky'obusinga awo Bajja kutereza mbeera oba kutuzisa Sente z'enguudo zifuluma ku bajeti Naye lwe bakoze leero enkyusanga lugomufu Mwatusuubiza amasomero aga UPE Ag'obwereere ag'okutujuna Naye omwana w'omunaku osanga akaaba Mubanyimye ebibuujo olw'okuba omutwalo Abantu mubagoba mbutale we mubasuubiza Kubafunira ebifo ebinene ew'okukolera Abaagobwa mu paaka yadi balimiranga Okuva lwe baagoba ani yali azze okubajuna Nabo Kenya Rita olunaku lwe yafa Polisi patulo yamutomera okumuzisa Naye ebyo byakomaawo Footage nabula mu kamera tezaakola Wano ebyakirumira byagenda bityo Sibirako nti buba mutabulike yakwatibwa Kawesi n'ekigundu nabo bwe batyo Fayiro zaabo basadda luddawa Sibulime yafiira mu bulumi Naye ng'ekyamuseera yali fitina Abaana ba Sibulime bali mu maziga Ng'abaamutta abaabwe bo bali mu masanyu Kawuma Yasini yafiira mu Arua Ne bukyanga afa tali alondoola ku byanfaayo Kale mweyagale nga ffe tuli maziga Bwe birikyuka naffe tuli lya kamere Bangi bali mu makomera nga basibwa Nga bw'obuuza ekyabasibye ampawa kyogera Ekkubo ly'e Kasensero lyafuuka ekikubo Kyokka emmaali evaayo mugiggyako n'omusolo Enzige zaatutte wano obuwanana bw'ensimbi Naye nga ne ze baseeyo zinoonya n'ozibulwa Tiyagaasi mu musuubula mbungi Kyokka mu malwaliro mulemwa n'okusasula abasawo Sente z'abasomesa buwujjo bwa nsimbi Naye okubasasula zibeera za bulumi Munnaffe wummula Buli gye mpitira abantu bagambye batamwa
Muzeyi wummula
Munnaffe wummula ffe twafunye empologoma envubuka egy'okutubbula
Muzeyi wummula
Abanne maze mwattu mwansobera Gye mutukola bituka by'amaziga Tusimba mulaba nga mutudde mu butebe Ne mulinda bikula ate ne mujje mu bitema Lwaki temutema bino ebitannakula Mulinda atubakulize mugende mweyagale Muwoza atwonoonye obutonde bw'ensi Bwe mugoba abalimi we musagalina z'ennyumba Abakwata envuba embi nammwe kyembuuza Wajje musebezi bityo gye tutannalaba Sirangako nti biri ku poliisi y'ekibuli Tebamwabigaba mu katale k'e Kasubi Lowooza mwe mujja omubiri gw'ensimbi Muzimba obubuto mugejje n'amatama Ba MP ab'okubizinga kyembuuza Kiki ekibaweesa omusaala gw'eggwanga Tokoze luguudo okuba oli ku nnyanja Life jacket abantu be bazeegulira Tokoze eryato nti lisaabaza abanaku Tolina ambyulensi abantu bafiira mu bulumi Kubizinga eddagala libeera lya bulumi Temuzimba doi bagenda musika bakuru Mubakube mikono bale mese nyanja Abantu mubale meso kukora Muna malomu kia obo pimo kwanga Ngabali nemirimu mubale meso kukora Esente zeba wa emu piku nyanja Rashte vazi wanga bavuvine vya gala Mulimu na Uganda saba mutini yu Funomu kulembeze tukoe vidu vya bafuzi Zengenze kohola rubareka Yandi tuyambo kuwangula bafuzi Kohola baronge misamwa ni mizimu Nama yembe kakunuka kuleme veruwa Pumuna nunule kwanga nilitwe ya gaza Niba zimbira yekaru wakati wechivuga Niba sali lembu zinembu tunenzi kuba Niba langa munsi yonabatu niba veyunira Mukatulicho msiramu umuloko lemba sabi Edobo zili awa moku sabile kwanga Watimubo nabo na mugume mwena Evi intubino webili chuka Embera yeshari ya bulumi Mugume bali nyuka tulifuna masanyu Abatembe ya bago wanga mchivuga Mulietara ngamba waka kuba kumukono Abasubo zimulifuna masanyu Emisole chitole duwa konga mfune nsimbi Abali makomera mulibaba tembe Amutu alwanga abazira bekwanga Mutu wa wansi sukari wa mufaku Oliva mkwesi manganti omukuloru kumi Onabatu mkunde ya lina mkumyo Koti nemba kubintu omuna kuwe masaka Dudu jangu tukende kwa manjije mvuti
Hey, ebi tubino ebi nichuka
Tulibabara
Tulibabara nga viterete
Ah,
abange nga viterete
Tulibabara
nga Abange mba kambye mwena
Ah
Baba rangira ngabiterede
Tuli baba rangira
Abatu tigomya bwe bali mpako Balipombe hey. Ndagala nzimbala bude
Tuli baba rangira
Abange mkume mwena
hey.
Ebintu bino bwe bili chuka
Tuli baba rangira
Ngambye bana bange
oh.
Wate musule njala bwe bili chuka
Mulinya ne mukuta
Remember where you got it first www.djericom.com